xiriiraha guud ee dalkan Mareykanka iyo agaasimihii hore ee FBI-da ayaa waxa wareysi la yeeshay kooxda gaarka ah ee baaraysa in Ruushku uu faragelin ku sameeyay doorashadii Mareykanka. Dhinaca kale, madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyey in agaasimaha cusub ee FBI-da ee waqtigan xilka haya uu ku hanjabay inuu xilka ka degi doono culays dhinaca aqalka cad ay soo saareen awadeed. Warbixintan waxay noo haya wariyaheenna Maxamed Cabdixasan.
Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay sheegtay in xafiiska gaarka ee baadhaya in Ruushku raad ku lahaa doorashadii Mareykanka uu toddobaadkii hore su'aalo weydiiyey xiriilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions. Wareysigan ayaa lagu sheegay inuu yahay kii ugu horreeyey inta la og yahay ee dembi baadhaha gaarka Robert Mueller uu su'aalo ku weydiiyo xubin ka mid a xukuumadda madaxweyne Trump, waana arrin kaloo ku soo korodhay madaxweynenimada Donald Trump oo hadda hal sano jirsatay. xafiiska Mueller ayaa horey u wareystay madaxii hore ee FBI-da James Comey bishii May sanadkii hore kadib markii Trump uu isaga xilka ka qaaday. Qof arrintan wax ka og ayaa arrintaasi xaqiijiyey. Markii James Comey xilka laga qaaday ayaa ninka isaga ku xigay oo lagu magacaabo Rod Rosenstein uu Robert Mueller u magacaabay inuu noqdo dembi baadhaha gaarka eegaya xidhiir laga yaabo inuu dhex maray dowladda Ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne Trump. xiriilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa markii Mueller la magacaabay sheegay in aanu ku lug yeelan doonin baadhista arrintan kadib markii ay soo baxeen wara sheegaya in sanadkii 2016 uu kulamo la qaatay danjirihii Mareykanka u fadhiyey Mareykanka Sergey Kislyak, arrintaas oo mare la weydiiyey Mr. Sessions uuna sheegin. Sessions waxa uu ahaa senatorkii ugu horreeyey ee Donald Trump taageera intii uu ololaha doorashada ku jiray, kaasoo kadibna ka mid noqday la taliyayaasha ololaha, ugu dambeyna loo magacaabay xiriilaaliyaha guud ee Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa aad uga cadhooday in Sessions uu faraha kala baxay dulka eegidda baadhista Ruushka. kooxda Robert Mueller madaxda u yahay ayaa la sheegay inay xiise gaara u hayaan kulamadii dhex maray Jeff Sessions iyo danjiire Sergey Kislyak intii ololaha lagu jiray. waxaa kale oo ay aad u doonayaan inay wax ka ogaadaan kaalintii uu Jeff Sessions ku lahaa eryadii madaxa FBI-da James Comey ee uu madaxweyne Trump xilka ka qaaday. halkaas waxaa laga eegayaa in madaxweynuhu uu cadaaladda horjoogsaday. madaxweyne Trump ayaa isagoo aqalka cad ku sugan la weydiiyey inuu ka walwalsan yahay wixii uu Jeff Sessions u sheegay kooxda baarista ee Mueller. madaxweynaha ayaa ku jawaabay maya waxba kama walwalsani. afhayeenka wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka Ian Pryor ayaa xaqiijiyey war uu horey u qoray wargeysada New York Times, kaasoo ah in toddobaadkii hore xiriilaaliye Sessions muddo 4 saacadood ah uu la kulmay kooxda baarista ee Robert Mueller. qareen matalayay Mr. Sessions ayaa isaguna diiday inuu arrintan faallo ka bixiyo. James Comey oo lala xiriiray ayaana la helin si arrinta wax looga weydiiyo. dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa talaadadii shalay inkiray in ninka hadda madaxda ka ah hay-adda FBI-da waa Christopher Wray uu ku hanjabay inuu iscadilayo kadib markii aqalka cad iyo xeer ilaaliya Sessions ay ku cadaadiyeen inuu erye la taliyayaashiisa oo loo tiranayay inay yihiin dadkii la shaqayn jiray James Comey. madaxweynaha oo beeninaya in Mr. Wray uu ku hanjabay inuu iscasilayo ayaa yidhi, maya kuma hanjabin in yar xitaa maya. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in Mr. Wray shaqo wanaagsan uu qaban doono. website wararka qora oo lagu magacaabo Axios oo arrintan horey u shaaciyey ayaa sheegay inuu ku adkaysanayo warka in Trump uu Sessions ku booriyey inuu Christopher Wray ku cadaadiyo inuu eryay ku-xigeenkiisa Andrew McCabe iyo xubno kale oo aad ugu dhowaa madaxii hore ee FBI-da James Comey.
maxamed cabdixasan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.